Nile mwacha uzibi pengo No alini zokelele za chura kwa tembo Guys, listen to me Napenda kuwa free Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli Kisha sema ndoa no hata mnitangaze BBC Haripo furaha nipo kama moyo wangu na wifi Bachelor's life ni confidence Maisha ni kuchagua tumechagua happiness Happy yes, no ndoa no stress Vichwa vina mambo mengi tuna refresh Mina shemeji yenu dele tunapati Mambo ya ndoa wote hatutaki Urukushani unarudi sangapi Unachati na nani ndo vitu hatutaki Bachelors Michango tutachanga Kwenye harusi tutakuja Chakula tutakula Na pombe tutalewa Mwaneni si bado tupo Eti wakina nani nye
Sisi ndo mabachela, bachela Hatutaki ndo wa mabachela, bachela Tunakula ujana mabachela, bachela Wache wawane
Sing again bachelors
Sisi ndo mabachela, bachela Hatutaki ndo wa mabachela Bachelor,
okay.
Tunakula ujana mabachelor Bachelor, wache wawane
Okay, let's go Kiona wanandoa na gandana basi jua ndoa changa Staki ndoa hata mnishikie panga Dane paka liki nje kutafuta furaha Wanandoa wengi tunakesha nao ba Nacho mini ndoza kweli zisha kufaga Nadhani hata mbinguni zisha futuaga Simanishi msio wane undoa ni ushamba Ila walo shobo kana ndoa wanesoma namba
Mabachela, michango tutachanga Kwenye harusi tutakuja Chakula tutakula Na pombe tutalewa
Mwaneni si bado tupo
Eti wakina nani nye
Sisi ndo mabachela Bachela, hatutaki ndo wa mabachela Bachela, tunakula ujana mabachela Bachela, wache wawane
Sing again bachelors
Sisi ndo mabachela Bachela, hatutaki ndo wa mabachela
yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela
Okay.
The Mix Killer.